bush.
Nia memona, yuko sawa, hilo body meliona, iko sawa, mundo wake wa kigoma. Yuko sawa, jamani memona, alivyo sawa, hata kinoti anataka tu mapenzi. Hapendi noti, anataka tuwe wapenzi. Hata kinoti,
anataka tu mapenzi.
Hapendi noti,
anataka tuwe wapenzi.
Girl, you saying that me pressing, pressing. Your body moving, go direction. Oh, oh, cooling me like magnetic. Can tell that you want me, baby.
Anataka tu mapenzi bu.
Atapi ndodi.
Anataka tu mapenzi bu.
Yeah, me mona, alivio sawa, me mwenyewe.